na na na. Triple beats na na na. Kid art.
Oh my God, it's Hash the drummer boy.
Ono ya yaulam, na teka mwendala. Echa movie ya chikolamu, katia fulum ya action packed.
Ono wange wa beita linya na boda. Abadi chef, taka boto coca cola.
Ono ya zara u, zinyukulira u. Ya zara u, zinyukulira u. Nyukulira u, mana ya zara u. Zinyukulira u. Ya zara u, zinyukulira u. Nyukulira u. Omoyo jiyo wange kwena zima yangu wa. Leka nkutwale ye wafula be my mom and papa.
My mom and papa.
Zenesi mine uku kufuna. Kanesu neku kuba na wangula.
Na wangula.
Meno love you. Nikabia umwana. Sekulimba na kakana. Kuba na pana. Ono ya zara u. Zinyukulira u. Zara u, zinikulira u, nikulira u, mana ya zara u, zinikulira u, ya zara u, zinikulira u.
Yeah, a blessing. Anybody that you becomes my enemy. Anything when you want, I give you my remedy. Nasiga zakwe, maswitika womela. Demede kupwe. Zenko yo kwetala. Njaka laka video ka posting. Nzije zenka liking. I love you baby that I can tell. Hapu kwata konze nine chambe. Njaka laka video ka posting. Nzije zenka liking. I love you baby that I can tell. Hapu kwata konze nine chambe.
Ono ya zara u. Zinyukulira u. Ya zara u. Zinikulira u, nikulira u, mana ya zara u. Zinikulira u, ya zara u. Zinikulira u, nikulira u.
Mama baby excuse me, slowly. One more time for your daddy, shake it for me. Hey. Mama baby excuse me, slowly. One more time for your daddy. Zembate ndiye nonga mkulindi yangu mukwano kwonga kukatiriza wakuba napo wasiri na yomolala ma baby girl them best of us ingira wala.
Ono wange wa beita linya na boda.
Yeah man, yeah man.
Taka foto kuka kula.
Ono ya zara u.
Zara u.
Zinyukulira u.
Nyukulira u.
Ya zara u.
Ya zara u.
Zinyukulira u.
Nyukulira u.